Look, dear admin, tulondina gona osapaka. Sungandi vete admin, yeah. Tana nali my friends iti mayaka. Nkawa usa ndudu tamo sandi veta. Bola zingo toko za kuti anandi mweta. 9 months pano ngini yanga yango ima. Kahopu kanganka kangono ziza enda mwina kuma admin, yeah. Pateni renti njo sasota. Kupanyile la zanga kukula mamota. Zingo ngole mbwendi gwile ntengo wanji. Kuma zigundi vuta bwanji. Diga chena ngati ndiribe mafuto. Bandeka kusisima ndaza zidwa ndi mafuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimanda kufuna, kufuna. Kufusa nzeru kwa anzanga. Kuduta munza mbidine. Pandeka singwa nitano. Komano nkawa biine. Kuteka ndinyo seka. But I will say it anyway so please.
My ID.
Nifunsa 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 beba please.
My ID.
Ine mungo nitandiza so please.
My ID.
Ndikufuna nzeru zanu.
Yeah.
Osa tichi tonzo jadu no. Oh, oh, oh.
Yeah. Dear admin, ndili wasweka ntima. Sili kuveta admin. Kapena vuto ndine mwina. Ndika yesela kukonda zimangotela misozi. Nazila kuilacha ni mpungozi. Mesa mati zizakala beta. Kapena nalengedo zafa mbeta. Wanga mamuna vega bwanji mpete wina. Wanga mamuna peleka patubi kwina. Pressure ya nzanga funa toseti kwa tire. Pressure ya mama zizukula kumbatire. Dika poda ngati ndiribe mavuto. Pandeka kusisima nda zizidwa ndi mavuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimanda kufuna, kufuna. Kufusa nzeru pa Kuduta munza mbidine. Pandeka singwa nitano. Komano nkawa biine. Kuteka ninyo seka. But I will say it anyway so please.
My ID.
Nifunsa 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 beba please.
My ID.
Ine mungo nitandiza so please.
My ID.
Ndikufuna nzeru zanu.
You got a role to play. Mulende mbali yoti muchite. Ngari muntu muyangane mene muchitira zinthu zanu. Mwina mukumachita koma bepe na osachita bwino bwino. Mwina kumasamba tubiri. Mtima uli wa umvezedi. Kutega umaka nkadizo. Koma osatiwa komwe ugukakila. You gotta balance muti unguze. Mukachita mbali yanu kwina koti msila mbuye.
Nifunsa 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 beba please. Ine mungo nitandiza so please. Ndikufuna nzeru zanu. Osatichi tonzo chanito. Oh, oh, oh.